Hey, what's up, people? I'm your girl, Sironka, and you're chilling out with DJ Arika.
What we gonna do right here is go back. Way back. Back in
love.
Hey, what's up, people? I'm your girl, Sironka, and you're chilling out with DJ Arika.
I could feel the way you kiss. when you are me empress. Ninapokutizama nina interest, so me can never replace you. All I wanna do is caress you. So kama uko ready, niko ready. I time to downtown be my one lady. Yeah, awajuu unachopenda ni madredi. Na wambia no, staki tena kina Wendy. Yes, I love you, my baby. Never will deceive you, my lady. Nimina wewe na mi. No, I believe you were meant to be.
You're my reason, I don't know no treason. Nimina wewe.
Together for all this season.
Nimina wewe.
Your love will be my prison.
You're my reason, I don't know no treason. Nimina wewe.
Together for all this.
sema.
Ni amini nikikwambia I love you. Amini nikikwambia I love you, je t'aime. Uko na vitu mimi nasipenda sana. Nikikuangalia baby nasikia kulia. Tabia yako kweli ni ya nivutia. Na ile lipstick ulipata kwa shati yangu, Miss Julie ilitoka wapi? Nadhani maadui wangu waliniseti. Mapenzi yetu yaishe kweli.
I'm on the baddest DJ out of Africa.
Together me and you took a letter action. Joe sogea karibu ni kupe mitikasi. Sio utani ninachoomba ni nafasi. Kama dakika tano two of your time. Nikueleze ni live for mine. Toka first time nilipolay my eyes on you. Nilibelieve it's true. Kuwa ni wewe tu. I promise you. Nitapenda huu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs are gold and sandals. Your love I'll cherish, I'll keep. Villa scandals. Pairs and pairs are gold and sandals. Your love I'll cherish to keep. Villa scandals.
Siku moja jamami aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please one for town.
Huku wana niangalia up and down.
Okay now please write your number down.
Sikujali kama ana nyumba ama ana dinga. Moyo ulizizima. The way he approached me. Aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa andi mimi na zizi na ye. Sieni kukote. Milele mimi na ye. Na mshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimesha choka kungoja. Moyo ulivyo jujika huu. Sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado na mumona. Akilini mpaka singizini. Mchana mpaka night mawazoni yuko na mimi. Natamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini. Hata kwa umasikini mimi na ye. Mungu watujali ye. Amini. Siku moja
jamani ya Uganda ya to Kenya. It's a good life in this lifestyle like money. From Uganda to Kenya. From Nairobi, Kampala we come as they don't know. From Uganda to Kenya. It's a good life in this lifestyle like money. From Uganda to Kenya.
Mathare FC. Sasa boy wa mta amekuwa star Italy.
Mtaani.com.
Majamaa wamesoma lakini hakuna kazi, wana struggle mtaani. Alikuwa thug na sikupenda kwake, pesa aliyopata lilisha familia yake.
Mtaani.com.
School fees ilikuwa shida lakini alimadachua mshahara six figures.
Mtaani.
Yule boy alikuwa makanga, akazidi kuhaso sasa na matatu saba. Jamana bayo atoto lolipo hana smile jia dhali aneza kuwa pigyo five. Kila siku mtani ni muhasi, pengine upate, pengine upose. Ukipata shukuru mjamaa, ukiposa pia kesho inakamu. Kila siku mtani ni muhasi, pengine upate, pengine upose. Ukipata shukuru mjamaa, ukiposa pia kesho inakamu.
An exclusive.
People, I'm your girl Sironka and you're chilling out with DJ Ari.
kumbuka zamani, tangu mi mdogo hadithi nyingi nilisikia za mapenzi. Sikutarajia kuwa siku moja ningewaipenda mtu kama wewe. Ebu nieleze kama ni wakweli wanaosema mapenzi ni kipofu. Natabasamu huzuni sina tena, najigamba na mahabu nayo nipa. Basi nieleze kama pia we wahisi hivi juu yangu. Basi nieleze kama pia wewe wahisi hivi.
This is your boy Kid K, aka Kid Kora.
Yale jamaa unimeta, aka Okonko, aka Mkutwa Hadija. And they call me Mad Traps. This is the
council. Right now you're listening to the sounds of DJ Arika.
Let's get this party started.
People, I'm your girl Sironka and you're chilling out with DJ Arika, the baddest selector.
Oh, Rachel, and you're chilling out with DJ Arika.
Oh boy, don't get me wrong. You got a good girl, I need something. You got your eyes on me. Girl in the club, I must admit that I think you're cute, but boy, that's where it starts. I know you want me, but you need her. I sacrifice myself, you should keep her. You got a good girl, but it's a thing. You got your eyes on me.
And I need daddy, yeah.
Hey, what's up, people? I'm your girl, Sironka, and you're chilling out with DJ Arika.
This is Marcus Original. Yeah man, aka the Dancehall Don, aka the Slander General. Yeah man, me represent the one and only DJ Arika. Yeah man, the baddest DJ out of Africa, the toughest DJ.
Nikifika club, what you wanna tukelezea? Si watu wako wengi, manze wame tukelezea. Abbas na Shanta wame tukelezea. Check it.
zile hizo macho zime hizo haga zime tekelezea sababu wanasema timi na kula mbolea misuku kati una matop player za high school vile huwa zime tekelezea niko fresh bila prince ile toka belea natoka kiza bila makeup sija jipodolea na bado na kapoa nime tekelezea nina brand na manipo zime tekelezea magazine bado haga ime tekelezea
naeza kufikia ukintemelea
ukikosa besa zako watatekelezea nitatekelezea tawapokea bora watatekelezea teki vile hizo nyele zimetekelezea za Rihanna kando zangu zimetekelezea hata zikitoka bado zitatekelezea
Ronka and you're chilling out with DJ Arika, the baddest selector.